yande sappo e jeddi min ta chapan tati studio kala ngo habaruji e fulfulde ko ri jam woni e modon yanugol e cukalo e koy potay ngoro e newo e funa don na heewa e der region ma agadez dundu ko nako waddi dum fu en nanan dum yaadu ye seeda kala non ni fawar jondu dubi no gayni enda drone wade mojjere heba e mundu sanne kanon woni no heddi ko hani wadede gabbata durduggol e nyaaw cille ko nangoto rewbe do yaadu dubi dina diden e chapande tati do du kondan en nanan noy dum yaara non ni hande yewtere men pinno studio kalangu haltana halani hono delnugo sukabe fotay e der departement mo boboy region motoso ko djagnale modo min soumane amadou jangantone dido kabaruji e fulfulde sukabe famarbe fotay rewbe worbe hewbe goni hono no yane domu e der region agadez dun ko na hunno ko wonno mawno subaka alla fu wado be du konna ko bura tumel san non modi babbe janginobe sukabe enda kayay wadde no wodi jati mabbe tawa e juude wakkati mo kalte o enda dun wanni ko fande mi tedo fatuma al hussein lati do kanyo enda gollatana do fi ko darto hono jonde himbe lay fande sarus kawji rengol sukabe to enda agadez nani ko halani bandi mi tedo hono fahande du konna ni anise karim
de janvier à mars nous avons enregistré
le janvier wardi mars gatteji nogay e tati kammin kibi der gadube gatteji di no wodi modi bon modubi chapande joy o wana de kiyo sukabe sappo e nay kan o yani e mabbi a hibe mun e suka bangerden sukabe jarama doktorore to msf no wonno ho e teddirka nyawtol mabbi gadudo fi bondo odo no der jungu fi bondo o no woni no duuda der wuro agades duudal fu no sukabe famarbe hikka kan dum buri dudde minen gatta dane e sarobe gatta hilnare e suka e mu'e ta muhi min ka bikko goro tangodumi fama ko haddum ma fi yanugol no wadde
les viols concernent y compris les garçons
Leydi Niger yorno keddile duniyaar wonno wada batu dum du kondani atalata noga tat lewru me duna noga tat ni nyalaande itanan do fi nyaaw ko calbe daranta ko rewbe ko hewtoreb dum enda dum du konda hitan hikko tuuga do mo kamon be bi duubi noga ni enda yaadu yes hebama e dor durdugol majjum kanon jondu konda no wajibi himbe ummo daro gam batte yi a ciagal o do nesu bondo to dum domado do duubi naaji didi e chapan tati nana ne kadi de janvier 2023 warde hande to gonde o ko watto hono himbe chapande joyo kay won ko tawda nyangundir leydi Niger ko windale electoroje nane dundu faande fa himbe heba faama fa woda nani ko faawar jondu ko nani kawjido ONG Dimol mbiyetedo Salamatu Traoré o halani bande min Habiba Ahmed
la fissule génitale nyaaw cille debbo no nyaaw non gunanga rewbe wakkati be gari be enude faanu cille debbo on e rimoru makko wudde wada chaka mube e teketol yaade gada wuro makko wudde wada chaka mube eden anni ko hanne har ko darta fi nyaawtigu rewbe be cille daranta ko dum yaadu yeso hebake men bawa halde dimma mabbe der kappa kula redu leydi Niger de noodi ciude tebe sereseraaji redu leydi mede kanfu e yasi mayri ganyaw tigu region tlaberi hanne kanta woni wala to rewbe be enda gollante nyawto dun sabi do hemre laso e jeta to mabbe fu de region on en ciwita
ça fait beaucoup pour la région
nonni far joni gan alle e fati nyaw menen jit kawon ko boltu dal scap enda ko yaale leede godde batti leedi meden to naata leendi bonina sanne dum waddi ko fawar joni loktorojo mo wuretengo gamu gazawe o waddi hono ko watto ko tawi himbe famtine fawodo tindine e do nyangu enda den ne ka kanko docteur o do holli wiide ke hono himbe na han tawi imbe ke darake do ko yaawi hoje do konna sigila fawoda sembe ket non non docteur Mamoudoul Kairou mo gazawe
mutu yana masassara ka atai
ni jomun no wondi wulo wulo ta hokke paracetamol tan acce wuro ko wodi woni yare doktor wore gan ewi der hala maji nyaw boylo wudane menajit nonni no wodi hore na hore sattune de neddo watta wakkati jugu de ni dari nangi na der jemma non de middama laital jomu wauta dari laital gal na lelal gite makuno nawa jomun no tuta de ni suka non wulla sanne ga suka kai wauta wi to nauta dun ni gan hore mun no nawa de ni suka non wordem jomun no butan dane mun wala sembe no helta dane mun funo der kala maji nyaw boylo dane menaji
alamomi na chutan sankaro
nani faar joni hono do to wiyete Mahatma Gandhi nokku to himbe ngatta jidal don wonto jidal mangal go wada ngam wada jodo kalen e do dabareji bawde dibede e jogagol kulantareje kawta der lakchad wendu enda ko lati dum wonno battudi dabo ngada noni ko hawri leydi Nigeria leydi Chad Cameroon kanyu e leydi Niger do dum du konda ngam batte Allah e dum heba dum dara hono faande chadal ko tawa der mu kanyu e labi burtordi ko wattu ko dum reena kulle dem fa woda wadi ko fa hande ni ga batte kebe pamen fa woda semaine Yunus o wonno fa war jondu gouverneur mo region mo difa nan ko halni Allah min washar.
Le bassin de la Tchad regroupe
Wenu Tchad e ko filidum no tawe der lede nay Niger Tchad Nigeria e Cameroon jakan tarare wenu dudu no tawra sadorna hande sador maji du kewu misali diam gondan no tobe no wada bonnereji ladde e jaya dendu sembe mu en don no uto de en dari du dana wenu du himbe no keba nafakkaji kewdi misali der tamaki liqi e demal dalilaji didu gaddi ko min bi ino hanino minen jiabe de de andam min gara yewtinaade laabi hebude mo sola sador maji di andam fudu sador maji ko daara rafke jono hakkilu fukkin e ko hada de na ko himbe are mu kan fu e mo sola sador maji ladde e jaay
en nombre de tirel que nous partageons ensemble
nani ano kayen suba ko wono ko batu ono fawar joni do inde lewru me du no gay tati ko cc federal niger hawjinde fil kokkol kibaru je mo mudum fudda batu o ko nandartani do tobbe joni ko hanbe kala balde joni won ko batu o enda watto ali seydu goto e fawar joni horebe cc nan ko hanbe bandi min fati malan yardo hawrine mabbe de.
Il y a d'abord l'examen et adoption du PV.
Nous avons dit que nous avril, nous avons dit que do cubakiji di enda no sigilaji mu gonnoji hira misali har ko darata radioji teleji e dereji kokkol habaruji den min yewtinto talki golle komitiji joddinaadi yewtino
de commission d'instruction et divers
non arfi la ko darto hono himbe gabbe retreti yidube yobe joddiji mu en kandu ko wi a wad ente lew warde lew do leydi Niger nyande dum fuda war joni himbe jiitay fu hono lawol gol be tokki der majjum be pamay taybe gobe taybi dum dul ko na kambe entreti embe endani hunde yeyi warta mu dum fu be gala kebe joddi mabbe no wodiri kareni kam woni fedde hawjinde fi on enda hawtade minister hawjinde arju ko leydi toy gacce o tawa toy wonto dum gali kaka may la may tawaye horejo mabbe no enda kambe hono wabbe entrebe dida mabbe noni dida bo horejo noni o mo halan do enda ni fati malla yaro ne won no be jiri halaka
kalle paiement débité
ko jobdi tiede antere fuddi ko dobe jobdi din hibe der seho weltare dey dareni to himbe uginaagi sappo dido kani koja jobdi no kure worre himbe ujino dido to na yebe herobe be gorra e mu en buura kawri da nokuden lati toni minen gatti gokka ko dum wadan no wodiri galledi Niger yidana nata der fonditol leede imowa wadi gomnati leedi Niger habbi anniya andingo wiide lewru janvier dubi ujina idi e nogay e tati ko dobe cede entree yobe takena lewru warde lewru de golle den kebayi gadiri no yidira wadi minister hawjini e filla jawdi leedi e gini fa lewru warworu
man la au mois suivant
nani ona wakati ndungu faandi fu no wodi sigilaji ko watte ndun ko no himbe tokkube toru wambe der leydi birnin ko ni ebe kirsangari to wete cerasa e leydi enan kilometreji nay e gallure birnin ko ni de enda dum saabi ko be gaddum ga ale ndungu lobbu jippo no wonno mawdo mabbe kambe hono torun ko be enda haliri e le fi on enda o wita kenani faande ndu Shaibu Abdul Karim nani ko halani bande min Musa Arzika Asuman
waddi lokacin anka
dewi ama lewru jeddi dabiru darike to fu mi fuddan wado de fina tawa an nokkuje fuude kirsammi nyanne alal bittido o puddumi dum mi hokki dum sodo noy kan nagge sey bi mi nagge ge endangi hirsataake sede dum hebi diyan lotude tuni toge mema don sey dum hebi diyan sedda tobi nyanne alal ko wari mi yar nagge ge endan to kirsammi gadum fina tawa an ko gartumi biimi de alla jabi isha i wadata diyan tobay non du wadi fina tawa ame o firti haaju ame men fu men kawri men gadi fina tawa o endan gam menen be julata fina tawa amen no diyan du tobama keyab men gintume awa hanne du wobbe jehi awoyde
non ne police wambe arliti région mo agadez kambe aljumaare sappo jene lewru ndu wonno ko be nangi hono neddo laati do tewtede sanen bondo du konda non gujjono mbawdo kulantaje bonde sanen dum wonno ko faanen ta siwu Ibrahim mawdo police be département wanda mo arliti o halani dum bande wimbite do Musa Mama
neddo non mo inde mum limta der golle pasitaaki tetude himbe be endan ittol yonkiji der balla himbe hubere dendu police be endan kebi dikude jungo do makko neddo oni himbe kolli police ji di endan to baade makko tawa be kalidu de neddo o endan waawe tawede wuro sappo e jeenay lewru men du endan har yende sappo e go jemma min jehi ton endan min tawimo du der baade makko min tawrimo kaborde didi aka 47 e jabe mu chapande jeetati e didi te o ufi der galbal dabaji makko der baade makko min tawi bazin telephone e ko nandi titta ko o wujji o waddi o resi der baade makko di en
yewtal men pinna haltana hala delungo sukabe jonay ko lati ne heddi fande wadene der gure kew leedi men Niger to eno debar Mamoud Boboydou kon en je en ji o wi dum nani yewtere ne gaddude ngam batti himbe fantino don dum yara
département Boboy région d'Osso noodi hannen saroobe dewli nambe cuka e mube rewbe ilabe gadaay duubi sappo e jeetati duubi sappo e jeetati du laaw laam leedi Niger wi'i suka debbo acce yotto denku dewline dewlinol sukaabe rewbe ilabe jottaaki no waddana dewlinaabe endan sadormaaji cellal bannu bobbe mabbe du woppa jande lokkol mube Fatou Oumarou lokotorojo birnin gawre
mi kebi suko ko endam suko o fudu e makko bura sappo e wadi o rimi wori ko dilide makko mo woppi to donc o yamda rafi yam ja fa o hebi redugo kaden biddo wari lebbi tati o hebi redu heeru to irmu dun suko no famdi andan tafare no wodi ko hoyta fa bingel mu burta jinnanda fande makko hebde redugo enda to o wota munide biddo tampiri redu dunde ne biddo do lebbi tati o ta itede endudu
dewlino suka be rewbe enda no wade der cuccuka amma jeeda be suka be rewbe enda kada dewlino mabbe gol wade dun du Ramat Sumana jiado birnin gawre o wadi wakkati dun fayinon dewlinde bi sakike makko gon waadon class 3 no janga
wallahi mi seedi suka gondo class 3 bigi be dewlinamma minan kadi ceda gaddama be kabbi aniya be kabban dewga ko be kadi e cotti ceda den dewgal gal wadaydu fa o jangi o wari CEZ do o wadi vireve ko be dewli ladde bum bono wodi famambe woni do munyena suka mudum fa o janga no wodi famube salotobe duka
hitan dubujina didi e laso didi sarusi kawji do darnaade hakke rewbe e sukaabe dewle nay duruy hadi gade adam Mamoud gollando Sarusi o en
gakari won Saruso do
no wodi warambe gollirde amin kalanami bi'a sire manere no wodi suka debbogum mo fotay dewlinede mo be gidi dewlinde tawto no wado ba jango lokkol dewle gondu bandirabe amin be min kawtata gollididde ta en garta kalanami misali loktorobe policibe gendarmabe e janginobe lokkol illegal habbaka be garta halande min jaha min pamtino sarobe suka debbo on e suka gorko sador maji di bawi kewti suka debbo o ande min yota du do mabbe sey ni wakkati be acci filla dewlinol suka debbo
irmu koyduga baykan wallahi no ifhamina
fawarde hannen dewlinol suka be rewbe enden semmesemme no don no wade amma sarobe gonko e mubbe pirtake no inangande gonnati e saru suuji mudum ko watta dum acca dewlinde suka be rewbe enda illabe jonay
estiro kalanguni hono kibarje fulfuldo tili hande de enna faale hewtene jangoto non ton kabaruji goddi min cigilato do enna ne studio kalangu e keddi ben nan daade mo e fulfulde e walla tubbe min e tawdo masinaaji e tawdo bindi fu won hawre video assalamu alaikum mbalata jam walmi accidi e mamma ada gam batta wadda habaruje de ngal hausankore.